dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabaramukije aho muri hose mutwumva kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa netsiye ne karekezi hano i Washington ikaze mwese ikiganiro cy'uyu munsi ntigisanzwe n'umwihariko turagiharira ahanini kubashimira icyizere mudahwema kutugaragariza cyo kuba mukurikira ibiganiro byacu muri benshi mukabigeza no kubatabasha kubyumva kuri radio turabashimira cyane ko mwiyemeje kutwita mudatenguha kandi natwe tukabakorera tubizirikana igihe cyose uyu munsi turasubiza ubutumwa bamwe muri mwe mwatugejejeho mubitewe n'amagambo mwumvise yatangajwe n'umwe mu batumire bari mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuwa gatatu tariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatatu 2025 simbatindira ndahe ijambo mugenzi wacu Veniste Shimimana ubagezaho iki kiganiro Veniste mikro ni yawe
urakoze Etienne Karekezi byatangarijwe mu nteko tutari twakurikiye ngo tubakorere iminkuru natwe twabigejejweho na bamwe mu bari bahari hari n'ababikuye ku mbuga mpuzambaga byabateye ibibazo utubazo ndetse n'urujijo ku byavuzwe kuri radio mudatenguha ijwi rya Amerika muri make ikiganiro cy'uyu munsi ntigisubiza ibyatangajwe ahubwo kigamije guhanura guhumura no gushyira umucyo ahari urujijo ibi tubikoze kubera ko ibintu bitangarijwe imbere y'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko aba ari ibintu biremereye nk'itegeko hano ku ijwi rya Amerika tubagezaho amakuru yavuye ku isoko twaperereje bihagije amakuru ashyira imbere kubaha ikiremwa muntu ubuzima bwa muntu ndetse n'uburenganzira bwe twubaha amateka n'imigenzo y'abatwumva twirinda kubangamira amategeko kandi twubaha abayobozi kuko aribo bamurikira abanyagihugu twubaha umuntu wese aho ava akagera tutabatindiye rero tujye kumumvisha bimwe mu byatangarijwe mu nteko bitureba abanyamakuru ariko kandi bireba radio ijwi rya Amerika nyirizina byatangarijwe abanyarwanda na ministeri wa guverinoma y'u Rwanda ushinzwe ubumwe n'inyigisho mboneragihugu
Iyo uganire n'abanyamakuru b'ijwi rya Amerika muri mwembi igihe bamwe barabimbwira ntibajya bakoresha inyito ya genocide yakorewe abatutsi na rimwe no mu gihe cyo kwibukana ryari barakubwira bati umuyobozi wacu yarabitubujije Etienne Karekezi yarabitubujije turamutse dukoresheje iyo nyito dufite risque yuko akazi tugatakaza atero nubwo tubyemera turahitamo kugendana n'umurongo editorial
nkuko natangiye mbabwira ntidusubiza ministri ubwe kuko tutamutumiye ahubwo turabagezaho gusa inkuru twagiye dukora mu bihe bitandukanye zigaragaza umurongo w'ijwi ry'Amerika kuri ariya magambo genocide yakorewe abatutsi kuri twe afite agaciro ntagereranywa kubatwumva kandi tukubahiriza reka duhere ku buryo twakoze inkuru mu bihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ku nshuro ya 30 duhere hano i Washington DC mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaje hano i Washington DC muri Rwanda Day iriburiro ry'iyi nkuru Thomas Kamirindi
Hani Washington DC hateraniye ihuriro ry'iminsi ibiri ryitwa Rwanda Day rihuje abanyarwanda baba mu mahanga no mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na President Paul Kagame intumwa yacu yihariye Edi Rwema ararikurikirana
Irikoraniro ry'iminsi ibiri ribera hano mu rwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatangijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu ibiganiro biritangiza byibanze ku bucuruzi n'amahirwe ari mu Rwanda mu bijyanye n'ubucuruzi Francis Gatare uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB ari nawe wayoboye ibiganiro byo ku mugoroba wejo yibanze ahanini ku byo u Rwanda rumaze kugeraho mu nzira yo kwiyubaka no guteza imbere ubucuruzi mu gihugu yibukije ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byo ku isi rwagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 yagaragaje ko ubukerarugendo ubwikorezi inzego z'ubuzima n'amashuri biri mu byabangamiwe cyane n'icyo cyorezo yerekanye ko nyuma icyorezo kirangiye ubukungu bw'igihugu bwongeye kuzanzamuka atanga urugero rw'uko mwaka ushize w'2023 ubukungu bwazamutse ku gipimo cya 9.3%. Uyu ihamagariye abanyarwanda baba hanze gushora imari yabo mu Rwanda. Pascal Murasira uyobora ikigo gishinzwe guteza imbere ibitekerezo byo guhanga udusha Norscan East Africa wari mu bavugiye muri iyi nama yunze muri ya Bwana Gatare agaragaza ko u Rwanda muri iki gihe ruri mu bihugu byakira abashoramari benshi.
Uyu munsi u Rwanda bitewe n'uburyo rwabashije kujera icyo cyorezo twa turimo, uyu munsi ibintu byose byaratangiye, abashyitsi baraza, abashoramari baraza, ndetse nk'uko byumvise mu kiganiro hari benshi bari kugenda bimura amakampani yabo, ibigo byabo by'ubucuruzi hanze mu bihugu dusanzwe tuzi ko biteye imbere nk'Ubwongereza, ugasanga babyimuriye mu Rwanda, ku buryo na wa muntu uri muri diaspora hano ushaka kugira ufite umushinga cyangwa se ufite business ushaka gukora yaza akayitangira mu Rwanda, kuko mu Rwanda ni ahantu uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga nabo barahisanga. So umwuka rero ni mwiza, buri wese ni karibu arisanga mu Rwanda, kandi business opportunities zirahari ari nyinshi.
Kuba mwafashe uyu mwanya kibanda cyane ku bucuruzi, icyo mwifuza kugeraho
ni ibintu bibiri urebye hanini. Icyambere twashaka yuko abantu basobanukirwa ibibera mu gihugu, za opportunities turi kubera mu gihugu. Icya kabiri twashaka yuko ba bantu bari muri diaspora, abanyarwanda bacu bari muri diaspora, ndetse n'inshuti z'u Rwanda, ntabwo ntabwo diaspora gusa, nabo baza bakaza mu Rwanda bagashora imari mu Rwanda bagatangiza ibigo by'ubucuruzi byabo mu Rwanda, cyangwa se bakanafatanya n'abanyarwanda bahari, naho byaba bivuze yuko batavuye mu bihugu barimo uyu munsi mu bihugu by'amahanga, ahubwo bakaza mu gihugu cyangwa se bagashaka abafatanya bikorwa basanzwe bari mu gihugu, basanzwe bafite ibigo by'ubucuruzi bakaba bakorana bose bakagwa.
Hari icyo mubona bimaze kumara umusanzu wabo kugeza kuri iki gihe mubona uhagaze?
Oh cyane rwose, hari amafaranga aboneza mu gihugu arimo aragenda yiyongera. Umuyobozi wa RDB yavuze ku buryo hafi 60% by'ishoramari rero mu gihugu rituruka mu Banyarwanda baba bari imbere n'abari hanze y'igihugu, akaba ari ikintu kitanga icyizere, tunizera yuko iyo mibare izakomeza kugenda izamuka kugeza aho b'Abanyarwanda nabo rino terambere turi kuvuga u Rwanda ugenda rugeraho Abanyarwanda nabo bagenda baryibonamo kandi baryungukiramo.
Usibye ibiganiro bitandukanye byateguwe muri iyi Rwanda Day ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hateguwe n'ibitaramo bitandukanye byo gususurutsa abitabiriye iyi Rwanda Day. Intore Masamba na Ruti Joweri bamenyerewe cyane mu ndirimbo gakondo bari mu bazataramira abitabiriye Rwanda Day.
Ni ikintu cyiza cyane kidushimisha gusigasira umuco, kuko igihugu kitagira umuco kiracika. Iyo rero ni impano, ni ubumenyi, ni ikintu tugomba gukora gishoboka cyose kugira ngo uwo muco wacu, ibyo byiza by'u Rwanda, izo ndangagaciro zitagira aho zijya, ahubwo zigacengera mu Banyarwanda bose kugira ngo babigire umurage kandi nabo bazabirage n'abato.
Ruti Joweri, uracyari muto, abajeni benshi muri iki gihe usanga indirimbo baririmba ni indirimbo zitandukanye cyane n'izo uririmba, kuri wowe kuba warahisemo kuguma kuri gakondo n'iki cyabiguteye?
Ku bwanjye nka Rumata navuze nti ndi umujene ariko ndi intore, ahubwo nkagira n'amahirwe yo kuba iruhande rwa coach, buri gihe ndi intore ihamiriza na mbere y'uko ndirimba. Negereye igihugu cyanjye cyane mu ndirimbo, mu mbyino, mu ijwi, kumva negereye igihugu cyanjye binyongera no gukunda igihugu cyanjye kurushaho.
Abanyarwanda bitega iki muri iyi Rwanda Day cyane cyane ku ruhande rw'abahanzi nk'abo?
Abanyarwanda barakumbuye, bakumbuye inganzo iganje. Inganzo iganje ni gakondo. Bakumbuye kwegera n'u Rwanda, kandi indirimbo ibisigo ibi byacu bijyanye n'umuco bibahuza n'u Rwanda cyane.
Nyuma y'umunsi wa mbere wahariwe ahanini ibiganiro ku bucuruzi, ibikorwa byinshi nyirizina biraba kuri uyu wa gatandatu hateguwe ibiganiro bitandukanye birimo ikizavuga ku rugendo igihugu cyanyuzemo muri iyi myaka 30 irangiye mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Hazaba ikindi kizavuga ku buzima muri rusange bw'igihugu n'iterambere mu by'ubukungu binyuze muri siporo n'imyidagaduro. Uyu munsi uzasozwa n'ijambo rya Perezida Paul Kagame riza akurikirwa no kwakira ibibazo by'abanyarwanda bitabiriye iyi Rwanda Day. Tubibutse ko hari hashize hafi imyaka 5 nta Rwanda Day itegurwa. Iheruka yabereye iboni mu gihugu cy'Ubudage. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Washington.
Noneho i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2024 mu kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi, inkuru yateguwe na Asumta Kaboyi yakorewe iriburiro na Edi Rwema.
Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku isi yose bifatanyije n'u Rwanda mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi. Ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu biganjemo bya Afrika ndetse n'abaturutse mu Burayi na Amerika. Umunyamakuru Asumta Kaboyi i Kigali yakurikiranye uwo muhango.
Ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse mu bice bitandukanye, wabimburiwe n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Ni urwibutso ruruhukiyemo imibiri 259 yakuwe mu turere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge, hose ni mu mujyi wa Kigali. Umuhango ni Remera mu mujyi wa Kigali, iteraniye abaturage basaga 600. Mu ijambo rye, umukuru w'igihugu yashimiye abantu bose baje kwifatanya n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yagize ibihugu bimwe ashimira uruhare byagize mu gufasha u Rwanda mu kubaho.
I want to recognize a few, for example, Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal problems.
Ndashaka kugira bake muri mwe mvuga, urugero Uganda yakomeje gufata ibibazo by'u Rwanda ibyabo mu myaka myinshi ishize, kugeza ubwo yewe banabiryojwe. Ethiopia na Eritrea nabo baradufashije cyane mu gutangira kwiyubaka, cyane cyane ko na minisitiri w'intebe uri hano uyu munsi yabaye umwe mu basirikare babungabungaga amahoro nyuma ya genocide kandi akiri muto. Hano ndavuga na Kenya, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bose bakiriye impunzi.
Perezida Kagame yanashimiye kandi inkunga ifatika u Rwanda rwabonye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'umugabane wa Afurika, mu Burayi, Amerika, Aziya ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bagira neza. Yatanze urugero ku gihugu cya Afurika y'Epfo, asobanura ko iki gihugu cyishyuriye abaganga bafashije u Rwanda kubaka urwego rw'ubuzima nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse Afurika y'Epfo yanafashije abanyeshuri b'Abanyarwanda kwinjira muri kaminuza zayo bakuramo ubumenyi. Nababwira ko umubano w'u Rwanda n'iki gihugu cy'Afurika y'Epfo waje kuba utameze neza muri iyi minsi ishize. Ukuru w'igihugu yumvikanye kandi agaya ibihugu bifite inyungu, yavuze ko atazi izo ari zo zo gukomeza gushyigikira umutwe wa FDL wasize ukoze ubwicanyi mu Rwanda.
And the only reason this group today known as FDLR,
impamvu yonyine uyu mutwe uyu munsi uzwi nka FDLR utasheshwe ugikomeje kubaho, ni ukubera ko gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe. Kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi batuye hano mu gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo baribagiranye rwose, kandi nta gahunda ishyirwaho yo kubatahura.
Umugambi wo gukingira ikibaba basize bakoze genocide mu Rwanda wanagarutsweho na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda Jean Damascene Bizimana, wumvikanye avuga ko FDL ikomeje umugambi wo gushaka gutera u Rwanda.
Lors des débats à l'ONU sur la création du tribunal international,
ubu turabona kwirengagiza nkana nk'uko twabonye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe 1994 n'igihumbi kimwe 1994 yise dutegereze urupfu rw'abandi bantu miliyoni mbere y'uko hagira igikorwa. Ni igisibo twifuza ko iki gikorwa cyo kwibuka cyakuraho.
Ce serait une honte que cette commémoration appelle
asope
muri muhango barokotse genocide bashimwe ubwitange bagize ndetse banasabwe gutanga imbabazi kubabahekuye mukecuru Antonia Mukantabana yiciwe abana batanu na se wabo mu gihe cya genocide yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari musaza batuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
twari abantu munani mu rugo hagiye abana batanu na se wabo umwana umwe w'imfura yanjye banamwiciye hano abo bamushyize ntabwo bahanyeretse
ubu muri iki gihe kuko nabonye ibintu byinshi
birenze kamere ariko nk'iyo nicaye aha ndeba cyangwa numva radio byose binzamo nta na kimwe nsiga inyuma byose biraterana bitaza bikanteraniraho
kwibwa ku nshuro ya 33 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yitabiriwe n'abashyitsi baturutse hanze y'u Rwanda ariko biganjemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri aka karere Assumpta Kabonyi ijwi rya Amerika i Kigali
Iki ni ikiganiro dusangira ijambo twibutsa abatwumva umurongo tugenderaho dushyira umucyo ku byavuzwe kuri radio ijwi rya Amerika mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda tariki ya gatanu z'uko kwezi kwa gatatu tubibutse ko dukora no ku nkuru z'imanza nk'urwabire mu Faransa mu kwezi kwa cumi umwaka ushize iri buriro Diane Nini nahazwe
Sentare y'i Paris mu Faransa yagirije umwanditsi Charles Onana umufaransa akomoka muri Cameroun icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ibindi na Thomas Kamirindi
uru rubanza rwaturutse ku gitabo Charles Onana w'imyaka 60 y'amavuko yanditse mu 2019 akita Rwanda la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent ni nko kuvuga ngo Rwanda ukuri ku gikorwa cya gisirikare turquoise igihe inyandiko zo mu bubiko zivuze muri make yemezamo ko genocide yakorewe abatutsi itigeze itegurwa ahubwo ko itanabayeho buri gihe ijambo genocide arishyira mu twugarizo avuga ko kwemeza ko genocide yateguwe na leta y'abahutu mu Rwanda ari kimwe mu buriganya buhambaye bwo mu kinyejana cya 20 Igitabo kimaze gusohoka imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itatu ariyo Ligue des droits de l'homme, Fédération internationale pour les droits humains na Survie yatanze ikirego mu 2020 ishinja Charles Onana n'inzu icuruza igitabo cye yitwa Édition du Toucan. Nyuma hiyongereyeho na Ibuka France, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme collectif des partis civils pour le Rwanda na communauté rwandaise de France urubanza rwaburanishijwe kuva ku itariki ya 7 kugera ku ya 11 z'ukwezi kwa 10 gushize urukiko rero rwahamije Charles Onana na Edition du Toucan ubufatanyacyaha bwo guhakana ku mugaragaro icyaha kibasinyo ku muntu gikubiye muri genocide rwahanishije Onana ihazabu y'amayero 8,800 Édition du Toucan yahanishijwe ihazabu y'amayero 5,000 bombi kandi bagomba gufatanya kwishyura imiryango y'abareze amayero 11,000 baramuka batayatanze bashobora gufungwa iminsi 115 urukiko rwababuranishije ruhereye cyane cyane ku itegeko rigenga ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Bufaransa riteganya ibihano ku byaha byo guhakana no gupfobya genocide zose zemewe n'Ubufaransa zirimo iyakorewe abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu 1939 kugera mu 1945 n'iyakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ku muryango Survie ni icyemezo cyanditse amateka uragira uti ni intambwe ikomeye mu kurwanya abagoreka amateka cyane cyane arebana na genocide yakorewe abatutsi niko Survie yanditse kuri site yayo ya internet naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe mu butumwa ku rubuga nkoranyambaga X yahoze ari Twitter aragira ati nishimiye icyemezo cy'urukiko rw'i Paris ni icyemezo kizaba icyitegererezo kandi ndabyizeye kizaca intege abanyamakuru abanditsi n'abanyapolitiki bose bapfobya genocide baciye ibintu mu Burayi no mu karere kacu n'ubwa mbere ubutabera bw'Ubufaransa buhamye icyaha cyo guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza ubu bwaburanishaga ibyaha bya genocide muri uru rwego bwabihamije kandi bubihanira abanyarwanda bahungiye mu Bufaransa 7
Dukora kandi amakuru ya politiki ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage inkuru ya Fulgence Hakizuwera ku kibazo cy'ubumwe n'ubwiyunge yakorewe iriburiro na Eugene Mukankusi.
Kuri bamwe mu Banyarwanda uyu mwaka wa 2025 utangiye ikibazo cy'amoko n'imibanire y'abatuye igihugu gisa nk'icyafashe indi sura. Hari abaganiriye n'ijwi rya Amerika bo mu karere ka Muhanga barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bashakanye n'abo badahuje ubwoko, bavuga ko hari serivisi bimwa kubera icyo cyemezo cy'ubuzima bwabo bafashe. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru Fulgence Hakizuwera uri mu Rwanda.
Bamwe muri abo bacitse ku icumu ndetse n'abaturanyi babo babifata nk'ibishimangira ko igipimo cy'ubwiyunge leta iherutse gutangaza ko cyari hafi ya 95% kuva mu kwambere k'umwaka wa 2024 kizamura utubazo. Ababivuga ariko birinda ko bafatwa amajwi n'amashusho batinye ko byabagiraho ingaruka ziremereye. Hari naho bumvikanisha ko hari ibice bimwe by'igihugu wacitse ku icumu yabagirwa inama yo gushyingiranwa n'uwo bahuje ubwoko. Ijwi rya Amerika ntiyabashije kugenzura iki kibazo mu gihugu hose. Gusa ubuhamya bw'abagiye bakorerwa iri vangura ryanatumye badahabwa inkunga yo kubasindagiza, cyane ko abadafite ibikomere ku mubiri babifite ku mitima, bugaragaza ko ikibazo cy'ivanguramoko cyamaganwa ku mugaragaro ariko kikimikwa mu ibanga. Ibyo bivugwa byatumye Ijwi rya Amerika ijye gusura bamwe mu batuye mu karere ka Muhanga bemera gutanga ubwo buhamya. Bari mu byiciro by'imyaka bitandukanye ariko amaganya bayahuriyeho. Mu mwaka w'1994 uyu mubyeyi Kayitisi Letitia yaratangiye kuba umwangavu, atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi. Aha arasubira mu magambo yabwiwe n'abashinzwe gutoranya abacitse ku icumu bagomba gufashwa. Agaragaza ko yahinduwe utaracitse ku icumu kubera uwo yahisemo ngo amubere urukundo rw'ubuzima bwe badahuje inkomoko.
Basaza banjye bane, hari na barumuna banjye batatu na papa. Barabishe papa bamushyize mu ruzi, abandi tujyana muri ruzi. Abari njye buvamo nari ntabye, nabwo baragombye kunaburura. Njyewe najya kubaza imfashanyo cyangwa se inkunga y'ingoboka, bakambwira ngo mfite umugabo. Kuba narashatse umugabo tudahuje ubwoko, ubwo nicyo banziza. Arega n'uyu mugabo nashatse nawe yakoze igikorwa. Muri ibi byashize by'abacengezi njye yarampishe. Yari umusore nanjye ndi inkumi. Ngo rero yari kunsaba urukundo ngo ndumwe.
Byagoye Ijwi rya Amerika gufata amajwi n'amashusho by'abagizweho ingaruka n'iryo vangura, kuko wajyaga kubivugaho yabanzaga kugaragariza umunyamakuru ingaruka bishobora kuzamugiraho. Bigoranye bakiba mu murenge wa Kiyumba nabo bemeye guhishurira Ijwi rya Amerika ko bagiye bakumirwa nyuma yo gushaka abagabo.
Baravuga ngo ntago nashaka umugabo w'umuhutu ngo bamfashe. Hari n'abampamagaraga bampamagara ati inama izaba iki gihe niki nagerayo, bakajomba n'iminwa ati naka nta kintu yabona.
Ako se bayima gute kandi bambwira ngo washatse ubwoko bitari butavutse? Ntago bayimpa. Ariko
iki kibazo ahanini kigaragazwa n'abagore benshi bashatse abagabo mu mwaka w'1994 na nyuma yaho. Basobanura ko inzego z'ubuyobozi zagiye zipfuka iminwa abakigaragaje, harimo no kubatera ubwoba ko bashobora gufungwa. Ubwo umunyamakuru yakubukaga i Muhanga yamenye amakuru ko abaganiriye nawe batumijwe bakabwirwa ko ibyo bavuze bishobora kubashyira mu kaga. Gusa ntitwabashije gukurikirana ngo tumenye impamvu nyayo baba barahaswe ibibazo n'ingaruka zishobora gukurikiraho. Guhakana iki kibazo kw'inzego zibishinzwe biracyari nyambere. Ingabire Binwa uhagarariye abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Muhanga yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibivugwa nta shingiro bifite.
Kurokoka ni iby'umuntu, ntabwo ari iby'umuryango. Njyewe nimba nararokotse ngashakana n'utararokotse, njye narokotse ku giti cyanjye. Rero mfite uburenganzira cyangwa se mfite nimerewe nk'iby'abandi barokotse, yaba ari uwashatse wabashe gushaka agashaka nawe na n'uwo baromerewe. Ntabo bantu bakanye rwose. Erega kwemeza ko uwarokotse yarokotse bitangirwa cyangwa se byemerezwa mu nteko z'abarokotse. Ntabwo rero mpamya ko umusozi wose kuri abo bantu barokokeye aho ngaho bakwemeza ko uwo muntu batamwemera, kandi bazi ko barokokanye mu by'ukuri ngo kubera ko yashakanye na kanaka.
mugushaka kumenya kandi birambuye ku mabwiriza nyakuri y'umuryango ibuka kubirebana no gufasha bugenerwa abagenerwa bikorwa abawo uretse mu buryo bwo kwiteza imbere hari n'abasaba ubuvuzi kuko bakwiye kurutundi batarakira ibikomere n'uburwayi byatewe na genocide yakorewe abatutsi ibi bikomeza gushimangira umuzi w'ivanguramo ku Rwanda kuko abo bahora bicira urubanza rw'icyabateye gushakana nabo badahuje ubwoko Fulgence Akizubera ijwi rya Amerika imuhanga
Dukora n'inkuru za siporo no kwidagadura mu kwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2025 Jean-Claude Munyandinda yakoze inkuru kuri seminari nto yo kukarubanda yubatse amateka mu mukino wa volleyball
Seminari no yibutare iherere mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo iri shuri rifite akabyiniriro k'isonga yayisumbuye kubera ubudashyikirwa mu nzego zinyuranye ubuhanga mu masomo n'ubuhangange muri muzika no mu mikino abazi neza amateka y'iri shuri ryubatse ku musozi wa Karubanda hafi y'igororero rya Butare bemeza ko iri zina ry'igisingizo isonga yayisumbuye ryazanywe n'umwe mu barimu bahigishije amasomo y'indimi nyakwigendera Frodois Sentama wakomokaga mu muryango w'abasizi Seminari no yibutare ifite amateka kamare mare mu byerekeranye n'imikino muri rusange ariko by'umwihariko mu mukino w'intoki wa volleyball muri aka kanya tugiye kwibukiranya bimwe mu byaranze uyu mukino muri iri shuri ryitiriwe Bikira Maria wagumirije kubisugiza Rigo Fidelis mara kwiye ikipe ya seminari nto y'Ubutare mu mukino wa volleyball byatangiye mu mwaka w'1986 ubwo yatsindiraga itike yo kuzamuka iva mu cyiciro cya kabiri yinjira mu ruhando rw'icyiciro cya mbere icyo gihe yazamukanye n'abakinnyi b'intyoza barimo Camille Gakebuka Aimable Semanzi Fidel Kajugiro Sebarinda Kabuhariwe Jean-Pierre Karabaranga n'abandi umwe mu bakurikiraniye hafi iyo gahunda kuko nawe yari ayirimo niwe ubihamya uwo ni Alexis Mbaraga wigeze kuba kapiteni w'iyi kipe muri iki gihe ni umuyobozi ishyirahamwe ry'umukino wa triathlon mu Rwanda umukino ukomatanya koga gusiganwa ku maguru no gusiganwa ku magare Alexis Mbaraga atubwira ko nyuma y'imyaka ibiri gusa ikipe ya seminari nto y'Ubutare yari imaze kubaka igitinyiro ndetse itangira gukabakaba ku bikombe cyane cyane ko yari ishyigikiwe cyane n'abayobozi b'ishuri ku isonga barimo nyakwigendera Padiri Modeste mu ngorareba
ikipe ya seminari 86 niho yakinye icyiciro cya kabiri noneho ihita itsindira kujya mu cyiciro cya mbere ikipe yatangiye gukina mu cyiciro cya mbere kuva muri 87 ariko twatangiye kwegera ibikombe ndetse kuza 89 twatangiye gutwara ibikombe shampiyona wo twageraga muri kimwe cya kabiri bo twatangiye nazo rwose kujya duhangana na gupe skore na universite
mu bakinnyi ngenderwaho b'ikipe Alexis Mbaraga yari abereye kapiteni harimo Mbaraga nyir'ubwite Benjamin Imenamikore, Louis Ngoga, Albert Kayiranga, Jean-Dodieu Masumbuko, Vincent Sengiyumva na Lambert Gacenderi. Mu basimbura twavuga Laurent Uwimana, Théophile Ruhorahoza, Norbert Mudaheranwa, Georges Sengumuremyi, Apollinaire Kabandana n'abandi. Alexis Mbaraga afite byinshi yibuka ku buhangange bw'umukinnyi Benjamin Imenamikore ndetse n'ubuhanga bw'umutoza Alphonse Rutsindura bahitanywe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994.
Imenamikore yari umusore ukomeye umusore muremure ndetse n'icyo yarayikoraga defense yarayikoraga kuko yarayikoraga mu buryo bwiza ndetse na premier attack Rutsindura inama Rutsindura duhaye itubwira ati hari igihe wumva ko ibintu bidashoboka wamara kubigeramo ukabyica kurusha ni ukwigirira icyizere kandi ukagira intumbero y'ibyo ugamije ni ingeso mbonamakuru
nyuma y'ikiragano cy'imyaka ya za 88 seminari nto y'Ubutare yakomeje kugira abakinnyi beza barimo Michel Karekezi Raphael Ngarambe Alexandre Rusanganwa Innocent Havugimana Jean Bosco Sabimana Fiacre Rwamucyo Jerome Nyirinkwaya Eugene Kayijamahe Felix Ngabonziza n'abandi nyuma ya genocide yakorewe abatutsi nabwo volleyball yo mu isonga yayisumbuye ntabwo yagiye buheriheri hari bamwe mu bakinnyi bayirerewemo bagiye bazamura urwego ndetse rimwe na rimwe bakajya bitabazwa no mu ikipe y'igihugu muri bo twavuga Robert Ndabikunze Jean-Claude Gasana Manzi Nshuti Charles Jacques Kangabo Emmanuel Mutabazi Benjamin Kangabo Dieudonné Singirankabo Jean-Pierre Nirora Alphonse Sengiyumva na Aimable Mutuyimana Boro byari byarinjiye mu buzima bw'abaseminari bose nk'uko bitozaga amasenge indirimbo n'amasomo yo mu ishuri muri iki gihe volleyball ya seminari nto y'Ubutare ku Karubanda ntaho yagiye nubwo ikipe y'iri shuri idashobora guhatanira ibikombe ku rwego rw'icyiciro cya mbere nibura iracyahagaze neza mu ruhando rw'amashuri yisumbuye Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Arakoje mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda kuri iyo nkuru ya seminari ntuye ku Karubanda mu karere ka Huye. Izo zari zimwe mu nkuru Ijwi ry'Amerika yakoze zumvikanamo ijambo genocide yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari inkuru nshya, ni amateka meza. Mukomere, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Arakoze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana muri uyu mwanya. Nshimiye kandi bagenzi bacu mwumvise mu nkuru zabo zitandukanye. Icyo twifuje ni ukwimakaza umucyo n'icyubahiro, gukura abatwumva mu mwijima no mu rujijo, no kubibutsa umurongo tugenderaho mu kazi kacu. Nongere mwese mbashimire, murakarama.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire.